Mamarao sinitoi kasoro Vumiria tatukira viporo Isi unajua maisha nyewe mgogoro Nimekosa leo ila nitapata tomorrow We tomorrow Dadagu mwa maisha ndo sifanyo ninunie Mbogu mwa maisha ndo sifanyo nishukie Shumbogu mwa maisha ndo sifanyo ninunie Hawu mwa maisha ndo sifanyo nishukie Mara uninunie Mara ucheke Dada mara uninunie Mara ucheke Mchumba mara uninunie Mara ucheke Dada mara uninunie Mara ucheke Mwezo alesi
So kisa pesa, mune niacha Simtafutajwi, natafuta tapata Mumeo faita, nangaika Simpamba najimi, ipo siku tashika Nani tashika fumba Anire nawe mchumba Nani tashika fumba Anire nawe mchumba Iyo siku tuamini Wewe na mimi chikopa juu hadi chini So kisa pesa, mune niacha Simtafutajwi, natafuta tapata Mumeo faita, nangaika Simpamba najimi, ipo siku
Dadagu mwa maisha ndo sifanyo ninunie Mbogu mwa maisha ndo sifanyo nishukie Shumbogu mwa maisha ndo sifanyo ninunie Hawu mwa maisha ndo sifanyo nishukie Mara uninunie, mara ucheke Dada mara uninunie, mara ucheke Mchumba mara uninunie, mara ucheke Dada mara uninunie, mara ucheke Mwezo wala Nifumilie na jichanga na unga na mimi nilinue kitanda Usirie majanga, sunajiwe zi nyumba za kupanga na force, ila mambo ya nadunda Kuna muda nilisanda, nikatamani kupeleke kudanga Nitafose mikwanja, nikununulie mabwanga mwanga Kuhusu viwanja, na uwashe kudanga danga Maisha popote, usiwe mawasama, kina mayokote Uwe chukichunga, makichuki osogope Uwendo mwana mama, nataka tufeote Cha kwanza unaitikeli, tikeli, tikeli Cha pili mapenzi ya kweli, ya kweli, ya kweli Wendada unaitikeli, tikeli, tikeli Cha pili mapenzi ya kweli, ya kweli, ya kweli Mama rao sinitoe kasoro Vumiria tatukira viporo Isi unajua maisha nyewe mgogoro Nimekosa leo ila nitapata tomorrow We tomorrow
Indo Kush Gang Walambeshi OG Na walambeshi ndo logo Sibishe mtoto mdogo Watoto ni wadogo Skobengo Championi pesa Wapi koba kifea Na shaksi sea Samata samata Lashe Na chef montana Uwezi gimare Ware Ware pare ware Wakaso Tumea kopa Baba sapna Na iligamba nikiwa sambamba na mafufu Kabeda msonga Disuza, shete zedon
Anakubali sana family
Champion mido Na msodoki obyopi Jomba shomi Sere tavera, zungu taira Benzema benteke Boskarea, kionkozi mondi Chimbi
Naruka show baba sara Na pengo mapira
Ikoma kusubscribe Kepi
tega
Naidi bamba Baby Christmas Zuka
I'm Shamsha na Magic Finger Baby